abasuubula n'okutunda ebyuma ebirongoosa amazzi basabye gavumenti erowooza ku ky'okugyawo omusolo ku byuma bino ogulemeseza abantu ba bulijjo okwetuusaako tekinologiya ayamba okutereeza amazzi ge bakozesa. Ssenkulu wa Grace Clean Energy and Water Limited, Denise Henwald, agambye nti omusolo singa gusalibwako oba okuvaawo, bbeeyi okutundibwa ebyuma bino ejja kukendeera eri amaka, amasomero, amalwaliro ne zi wooteeri, amazzi ge bakozesa gabeere mayonjo. Henwald agambye nti bino bijjidde nga batandise okuwaayo ebyuma ebirongoosa amazzi mu masomero n'ebitongole bya lukale ebirala.